Nana Fairhall.
The Tiki Tour Bus is off again on a second Tiki-rific fun-filled DVD of exciting adventures. Join me, Nana, Victoria and the crazy cartoon crew. So tickets please, climb aboard and join in the fun. Available now at shop.tvnz and leading DVD retailers.
Tērā tētahi rua manu I te nehenehe nui. Ah, I te rua manu rā, he tatau. I muri te tatau rā, he kiwi. Ko wiki te kiwi. E haere ana koe ki hei wiki? Ai, te tiro tiro whetū.
Mā Tangaroa!
Mā te mana o Tangaroa!
Mahi huna. Ai, tēnā, kia kōrero atu au, kia mōhiwai mehemea e wātana rā. Arara, kei kōrā rā ua. Kaua e whakaohorere ia rā ua.
Me koro, kā te mateki tō kanohi. I raru koe I tō wahine, ne?
Kāti!
Ruanuku, kaua e kata. Kakite koe I nā tachiri wā.
Kua kite au, kua kite. Te awa nei, kua tau o raru, ha?
Ruanuku.